not, and the show was great. I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa ama aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fmida geeska Afrika iyo caalamka oran oo aad nagala socotaan voasomali.com. duur wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 26-ka bisha May, aan idhaahda 26-ka bisha Agoost sanadka 2023. idaacadda saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddana duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo marti ay maanta noogu tahay Aamina Muuse Aamina Isir oo ah gabar qurbaha ku dhalatay kuna kortay, misena sameysa barnaamijyo la xiriira dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida.
dadkaygii la kulmaya inaa aad u jeclaan lahaa inaa iska degi lahaa waxyaabo kale baa ka soo baxay oo kolba wiliya ka hadlayay. soo inta soo ugu dambeeyayna saxaabtay waxay xoog u saareen oo kolba like Baraarujin, is that like e dirigilian podcast inaa sameeyo inaa dadka kale you know la wadaago waxa soo maray waxa soo arkay. soo isirkana sidaas ay u bilaawday 2020 anaka you know aduuka dhan kala xidhan oo xaafadeena ku kala joognaa.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dagaal culus ayaa ka dhacay ama dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo milishada Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Cusweyn oo qiyaastii 20 kilomitir u jira degmada Ceel dheer ee gobolka Galgaduud, sida ay VOA u xaqiijiyeen ilo amni oo ku sugan deegaanka. wararka ayaa intaa ku daraya in maleeshiyada Al-Shabaab ay fariisin ay ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaankaasi ay ku weerareen qaraxyo, kadibna labada dhinac isaga hor yimaadeen dagaal foolka fool ah. ilaha amniga ayaa intaasi ku daray in dagaalkaasi ay qayb ka yihiin duqeymo dhinaca cirka ah, lamana oga khasaaraha ilaa iyo hadda ka dhashay dagaalka. dowladda Soomaaliya weli faahfaahin kama bixinin dagaalkan, iyada oo dhinaca kale dowladda Soomaaliya ay nacayda dowladda Soomaaliya ka kaalmeeya weerarada hawada aysan iyagana weli si rasmi ah u xaqiijinin haddii ay ka qayb galeen howlgalka. howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda Galmudug ayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay shalay kula wareegeen degmada Ceelbuur oo in muddo ah gacanta ugu jirtay kooxda Al-Shabaab. kahor Ceelbuur, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay tuulada Dac oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka koonfur bari ka xigta Ceelbuur. maalmihii u dambeeyeyna ciidamada ayaa qabsaday Cusweyne, Wabxo, Warxoolo, Dac iyo tuulan kale oo ku yaala ama ka tirsan maamulka Galmudug. waxaa lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug uu ka furmo shirka golaha wadatashiga qaran, kaasoo diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta howlgallada dalka looga ciribtirayo maleeshiyada Al-Shabaab. madaxweynaha Galmudug oo shirkan martigelinaya ayaana magaalada Dhuusamareeb shalay kusoo dhaweeyey madaxda ka qaybgalaysa, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. madaxweynaha Soomaaliya ayaana todobaadyadii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb, halkaasoo uu ka wado abaabulka dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya ayaana xoogga saareysa deegaanada Galmudug ay kaga sugan yihiin kooxda Al-Shabaab, isla markaana inay soo afmeerto wejiga koowaad ee dagaaladaasi, iyadoo markaasina u jihaysan doonta wejiga labaad. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinka imaaneysa washington duhur wanaagsan dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad xiliyadan oo kala dhageysan jirteen waxaana inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waxaa maanta studio v o edan ugu soo booqday aamina muuse oo ku magac dheer aamina isirka islamar ahaantaasina gabar daayar oo waddankan maraykanka ku dhalatay kuna barbaartay hase yeeshee xiise gaara u haysa dhaqankii iyo heesihii soomaalida waxa ay leedahay bodcast ama warbixino ay ku daabacdo bogageeda internetka ee ay bulshada ugu soo gudbiso qiimaha iyo sida ay bulshadu ay tahay inay ula socdaan heesaha iyo dhaqankii soomaalida waxaan jeclahay in aan aamina ka wareysto arrimo dhowr ah ugu horeyn aamina kusoo dhawow studio v o a
aad baa u dhowahay
waa tahay aamina bal marka hore waxaad sharxad inaga siisaa sidee buu ku dhashay fikirka ah inaad samayso bodcastigan aad uga hadlayso arrimaha dhaqanka heesaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay soomaalidu asal ahaan ay leedahay
ugu horeyn maan doonayn podcast inaa sameeyo inta horeyse waxaa sameeyey blog ama qoraal internetka ku qoro aa u keediyo waxaa soo maray inta dalkii tagay inta qurbaha joogay hargeysa waxay igu horeysay inaa tago 2015 kobo waa sii noqnoqonayay anthen londonaa tegay finland baa tegay hintaas oo dhan waxaa aad ku jiray bandhig oo dhaqanka iyo fanka hargeysa book fair somali week festival waxaasoo dhan so waxaa arkay qof kasta qiimo kule dadka soomaalida an soomaalida siday soo dhaweyneen an sida xooga loo saaray dhaqanka hidiyaha iyo fanka so intaas kadib then markaa maraykanka kusoo laabtay iyo shaqadeedaa bilaabay maraykanka iska joogay then weli waa ka hadlayay waxaa soo maray waxaa soo arkay aniba waxaa igu kordhay fikirkayga intii ugu horeysay waxaa moodayay wadankii markaa tago inaa dadkaygii la kulmaya inaa aad u jeclaan lahaa inaa iska degi lahaa waxyaabo kale baa kasoo baxay oo kolbaa weliya ka hadlayay so inta so ugu dambeyn then asaxaabtay waxay xoog iga saareen oo kolba like Barrujin, is that like ee dirigelian podcast in asameo in a dadka kale la wadaago waxa soo maray waxa soo arkay so isirkana sidaas ay u bilaawday 2020 anaka aduunka dhan kala xidhan oo xaafadeena ku kala joognaa
waa tahay magaca isirka ayaa ah magac ajiib badan sidee baad ku xulatay marka inaad magacaasi aad barnaamijka ugu magac darto
so ugu horeyn aamina isir baa magacayga like u magac dheerahayo an ayeyday hooye baa isiisay magac cusir markaa la kulmay marka ugu horeyn hargeysaas ku aragnay I was 25 I was 25 jir so qof yar maan ahayn waa markii ugu horeysay ayeyday hooyena arko so markaa fahmay isirka like micnaheeda then waxaa ka fikiray what I realized was that way igu soo dhaweyneysay inaan way aad u farxday inaa dalkayga kusoo noqday dadkayga kusoo noqday maraykan inaa ku dhex lumin so then isirka waa haddaad maraykan ku kortid haddaad qurba ku kortid wax kasta ka baa inta dabeyn lagu dara siduu soomaali noqdo ba isirka also waa magac soomaali asal ah so then waxaa doonaya podcastka inaa lagu bilaabo inaa ka hadlo isirkaygii marka dalkiyaa tagay waxaa soo arkay amen nolosheeda siduu kala ballaadhinayo then isirka sidaasoo kale would also develop oo wuu sii ballaadhin lahaa
waa tahay aamina marka haddii aad dhegeystayaasha la wadaagto waxyaabaha isirka aad ku soo qaadato ama barnaamijkan bodcastiga aad soo bandhigto waxyaabaha aad kusoo qaadato maxaa ka mid haddaad sharxadina siiso
so waxaa aad xooga u saara dadka soomaalida especially sidaad sidaas ka hadalnay hooyaday baa wareysaday aabahay baa wareysaday asaxaabtay hargeysaa la kulmay baa wareysaday dad ba oo kala duwan oo aana like dalka ku dhalan baa wareysaday sidaa laga hadlo de qof kasta xaq buu leeyahay dhaqankooda sinjigooda iyo dhaqan like inay bartaan but also inay connection la yeelan karaan kalabaad heesaha aad baa u jeclahay heesihii hore xoogaa u saara bcaus heesihii hore waa waxaa namawada like dhaqanka iyo heesaha wax namadayn kara anaka soomaali ahaan meel kasta duniyada joogta waalid qof yar qof dhalinyaro ah heesaha soomaaliga baa wada dhegeysanaa so xoogaa saara heesaha as well
waatahay waxa jira dhalinyaro far badan oo adiga oo kala ah ama wadanka ku dhashay ama iyagoo yar wadanka la keenay laakiin hadana jiclaan lahaa in ay sidoo kale wax ka ogaadaan dhaqankooda heesahooda riwaayadihii hore ee Soomaaliya dhalinyaradaasi oo kale ma dhacday inaad la hadasho ama aad la kulanto haddii ayba dhacdo inaad la hadasho ma jiraa waxyaaba aad ku baraarujiso sida aad dhabahaada adigu qaada ama wadada aad adigu qaada inay qaadan oo kale
ha aad iyo aad I think waxa ugu horeysa dadka way ka baqanayaan you know inay dhex galaan they're like afka ma ku hadlo waxna ma ka garanayo laakiin aniga meesha ka bilaabay hooyo aababa wax way diin jiray and marka cilmi baadhis ka sameeyay Soomaaliya dadka waxay soo mareen dan markaas yakana waxay la wadaageen you know what knowledge waxay soo mareen taas oo kale so waxa dadku u sheegla ha ka baqan dadkaaga iyo dhaqankaaga xaq baad u leedahay diiga waa wada leenahay sinji you know sinji baa wada leenahay but laakiin dadka iska wax weydii and you know it way they could probably make it a little bit difficult into horesa you know maybe yeah in yar but well wax kasta marka wax baranaysid you know like hog yar but so marisa laakiin ku dadaal YouTube wax kasta ka helisa heesii hore there's a YouTube page called Somali Music and Culture and ruwaydi hore oo Somali lagu digi jiray even in like baydaba meelahaas bad ka helisa heesii hore dan halkaas bad ka helisa imika TikTok Sudan sarar bala wada digaysta but laakiin there's a lot of stuff available online so if had dad la qabsatid korba iska daawo dan afka iyo luqada waxa soo dhan wad la qabsanaysana
waa tahay dhalinyarada ayaan ku gudbi jiray su'aalihii la xiriiray wadankan ku dhashay ama ku barbaaray ma ka heshaa falcelin marka ay dhigaystaan barnaamijkaada in ay inta badan barnaamijkaaga luqad ingiriiska ku baxaa marka qarkood laakiin luqada soomaaliga waa ku hadashaa dabcan waxaad ugu talagashay in dadku ay fahmaan kuwa soomaali ku hadlaya kuwa ingiriiska ku hadlaya dadka halkan ku dhashay ama sida aan ku sheegay ba halkan ku barbaaray ma ka heshaa falcelin ku soo diran fariimo ay ku leeyihiin sida wax u qaban karnaa sida maxaa sameyn karnaa barnaamijkaagi falcelin noocee ayaad kala kulantaa bulshada halkan ku dhalatay ama ku barbaartay
because badanka you know waxa iga yaabiyay but dadka you know dalka ku dhashay ba aad u jeclaysaa podcast kaga because they're like oh aad bad really like heesay hore your dakanka aad ku xidhan tahay but kuwa halkan ku koray waxay tahay laami you know and even dadka la hadlo dadka la wareysado waxa kalina you know wili Soomaaliyeenahay sinjiga iyo diiga waa leenahay laakiin halkan bana waa ku kornay waxay u tahay meel ay labada dhaqmood you know kuwa qurbaha ku koreen iyo ka Soomaaliga meel ay ku heli karaan so also representation waa wax aad u poor qof sida adiga oo kale inaad aragtid so that's also why hoga waxa uu saaray in af Ingiriisi ku hadlo because in sida adii weydiinaysay dad intii hore dadka markay wax Soomaali maqlaan haday halkan ku koreeyda maybe aad ma waxaysayna mal qabsanayaan because waa wax ka fog oo aan si fiican u fahmin laakiin af Ingiriisiga aad bay fahmeen in sida uu hadlayo waxa soo maray nolosheeda waxa soo dhan waa you know something that they can also relate to and so a lot of times what they say is that you can waxay doonay dalkeena tagaan or dhaqankeena la qabsadaan so waxay u tahay
dhirgelin
no but also like a roadmap
what hi amina and waxaan sidoo kale weydiinayaa waxaad ka dhawaajisay in dhalinyarada ama dadkii kale ee wadanka joogay ama halkan yimid iyagoo weyn laakiin dhaqanka Soomaalida yaqaana ay yihiin kuwa aad u xiiseeya maxay ku dhahaan dadkaas ayaga markay arkaan adigoo halkan ku dhashay halkan ku barbaaray aadana dhaqankii sidaas aad uga hadlaysid oo barnaamij oo maalin kasta sameysay toddobaad kasta sameysay ayaa ku dhahan dadka noocaas oo kale
aad bay iga yaabaan intii adiga hor weydiisay waxay weydiiyeen sideenan halka ku dhalatay ba wili sidaas you know dhaqankeeda ku xidhan but like I think also for them it's a motivation you know hooyo abba imka afartan sano bay American joogeen way could take in dhaqankaas hore laakiin hooyo markasta markay aragto aniga heesaha dhageysanaya aad bay u farxataa but then also way up that she's like inaad maraykan aku dhalay sidee Soomaaliya imika iga badisa but waxa dadku doonayaan to somaha mid uun inaad kala dooratid dhaqanka halka mise dhaqanka dambe labadaba waa isla wada kartaa waa muhiim dalka degantahay inaad horumar gaadid sida you know dhaqaalahaan dalkaas ku xidhan laakiin dadka qofka tahay sinjigaaga meeshaad ka timaada isirkaagi you know inaad ilaawin and also mid kala kugu daraya waxa igu yaabka badnaa the most listeners on my podcast dalkay joogan ka waran
Wow.
So even qofka kooba ina oo af Soomaali waa ina af Soomaali wanaad ku hadashay you know yakana af Ingiriiska way la qabsadeen.
Ha. Marka dhigisyaasha ku dhigaysta barnaamijkan badankood waxay joogan wadankii oo ma joogan qurbaha. Waa taay. Gurruid mar aan xafiiska ku jirnay waxa aan aad i tustay oo aad ii sheegtay sawirada fanaaniin hore. Sidee ku soo gashay inaad fanaaniintii kaliya ma ahan inaad codadkooda kaliya aadan dhigaysanine? muqaalkooda xitaa aad garatay kuwi hore
ha big waxay ku xidantahay horta aniga qaar ahaan music aad baa u jecelahay laakiin I think funk was sida dhaqanka Soomaaliga u dhaxgalay so waa ina heesaha waa gaar inaad you know in al digaysan la jecelay so laakiin shakhsi ahaan dadkii hore sidee yihiin waxay soo mareen imika there was astan waxay soo bandhigtay like muqaal yar oo kooban Cumar Duule laan waxay laga hadlayo like taariikh noloshiisa you know American guy joogno qof kasta wax wadankan saameyn u leh noloshiisa dhan waa la wada garanaya so waa qasab dadkeena Soomaali in asaas oo kale la wada garto wajigooda waxay soo you know taariikh nololadeeda because dadka hore haddii we DC like dadka waaweyn waalidkeena like go it's not a big deal to them way whether garane way slow koran you know what that's si aadaya ba anako oo da yara oo halkan ku koreyna you know they're like celebrities to us so funka aad ba wixii saya but also madonia magacooda you know in la ilaawo so even markasta like I always muqaalo doodi hore you know in their prime marka wad ka joogay waxay kamid tahay you know dadkii Soomaaliyadi hore
waxaad kala wadaagtay ku celcelisay marar badan in heesaha aad xiisayso ku xiisaysaa ma heesaha hadda kuwii hore kuwii dhexe yaa sa jeceshay fanaaniinta dhigaysataa
heesihii dadkii hore umba jeclahay kuwan imika jira waa la qabsaday like so waa dhigaysan karaa laakiin haddaa ka hadlo fanaanid yaa jeclahay like number one is
Sarah Ahmed
I did a podcast episode with Sarah Ahmed Javed Alan Haristo that's my number one favorite ma ka xiisa dhaco I like Amin Abdullahi Hirsi Alan Haristo and then Yurub Genya though aad baa jeclahay yeah
fanaantii hadda ee gudambe dhinacii gabdhaha baa sheegtay ragga
no dhageysada like Hassan Aden marmar baa dhageysada iyo Ahmed Mooge laakiin fanaaniintan dambe uun baa ragga dhageysa like Khadarkeeyo Sharma Boy Khalid Kamel
Sudan Serar marba
ka dhageysa yeah Sudan Serar yaa bin Onni Macaan hela
okay waata ugu dambeyntii maxaad barnaamijkan ku soo gabagabeynaysaa oo aad fursadan uga faa'iideysanaysaa maanta aan ku seenay
I would just say that wahadoni una ana could demayo that dhaqanka waad waxa wada leenahay so qof kasta despite how they like present themselves or who they are but qof kasta meel kasta ku koreen ma had dadka ina laga fogaayo or dadka ina like laga xiisa dhaco say oh maadiga halkan ku koreen maxa waxas like I want to say dhaqanka waa waxa wada leenahay so qof kasta qof Soomaali waa qof Soomaali so dhaqanka luqada fanka you know xaq bay u leeyihiin and maha I think wax una laga fikiro in dalka uu ku soo baxay imika dadka qurbaha jooga aad bay u xidhan yihiin you know dhaqan maybe it's a little bit different we could do it because obviously qurba la jooga so waxyaabo kale lagu daray laakiin aniga waxa dadka la wadaagi lahaa we just say the sinchiga like aqimeyno
adiyo mahadsan yahay Jamal Ahmed Usmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada waxaadna ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinka geeymaanaysa Washington
bandiga VOA
barnaamijka bandhigga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhigga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga VOA
bandhigga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
halka aad wali nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale haddana wararkii cayaaraha haddii aan ku horeyno dhinaca dalka ingiriiska kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa gaartay guusheedii ugu horreysay ee horyaalka premier leaga oo 3 kulan ay ciyaartay chelsea ayaa 2 kulan ee ka horreeyay midna laga badiyey midna barbaro ayay gashay laakiin xalay ayay guul gaareen iyagoo 3 gool iyo eber uga badiyey kooxda dhawaangalka ku ah horyaalka premier leaga ee luton sidoo kale kooxda chelsea ayaa guul noocan oo kale ah waxaa ugu dambeysay bishii oktoobar ee sannadkii hore kooxdan ayaana dhibaato xoog leh ay haysatay 2 xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay gaar ahaan xilli ciyaareedkii u dambeeyey iyadoo iska bedeleen ilaa iyo 4 tababare waxaana markaasi ka tegay qaar ka mid a ciyaartoydooda oo iska iibiyeen sidoo kale rahim sterling oo waayadan isagana uu xaalka ku xumaa ayaa xalay chelsea u ciyaaray mid ka mid a kulamadiisii ugu fiicnaa haddii uusan ahayn kulankii ugu fiicnaa ayuu kooxda chelsea u ciyaaro 2 ka mida goolasha ayuu dhaliyey midka saddexaadna isaga ayaa caawiye ka ahaa taasoo ka dhigan in habeen fiican uu qaatay tababare mauricio bocchettino-na wuxuu ammaan usoo jeediyey weeryahankiisa jackson oo uu ku tilmaamay ama uu sheegay inuu noqon doono mid ka mid a weeryahanada ugu wanaagsan horyaalka premier leaga dhinaca dalka sbeinna weli waxaa halkiisii kasii wata oo calankiisa uu cirka babanayaa ciyaaryahanka da-da yar ee joe bellingham kaas oo kooxda real madrid ay ku iibsatay in ka badan 100 milyan bellingham oo markii hore la dhaliilayay ama loo arkay in ay dhici karto inuusan kusoo bixin kooxdaasi islamarkaana uu maro wadadii hazard iyo james rodriguez iyo sidoo kale ricardo kaka ayaa beeniyey 3 ciyaarood oo uu ciyaaray isaga oo qadka dhexe ka ciyaara ayuuna kooxdiisa 4 gool u dhaliyey habeenkii xalay ahaa guul dirqi ah oo ay ka gaareen kooxda iseltafigana waxaa markaasi uu ahaa goolka isaga inuu ka yimid oo gool madaxa ayuu daqiiqadihii u dambeeyey ku dhaliyey sidaasna bellingham ayaa 4 gool ku maraya 3 kulan oo horyaalka la liiga iyadoo durbaba hadda uu u muuqdo ninka kooxdaasi hogaamin doona waxay tartan adag isla geli doonaan fini junior oo kooxdaasi ahaa xidiga ay ku dhaartaan kaas oo isagana 3 ciyaarood 1 gool oo keliya dhaliyey tababare ancelotti ayaana ammaan usoo jeediyey dhinaca suuqa kala iibsigana tababare hoose murinho ayaa weli ku daba jira inuu la wareego ciyaaryahan romelu lukaku oo ay kusoo wada shaqeeyeen kooxda manchester united murinho oo hogaamiya kooxda roma ayaana wuxuu doonayaa inuu sanadkan dib u habeen isku sameeyo kadib markii sanadkii lasoo dhaafay looga guuleystay koobka europe league kooxda b s g ayaa sidoo kale xidigan dooneysa waxaana murino uu doonayaa in xidigan uu qaab amaah ah kula wareego sidii abraham oo kale oo kooxda chelsea uu horey ugala wareegay lukaku ayaa isaga naftigiisa aan haysanin koox uu ku biiro sidoo kalena waxaa looga gacan haatinayaa dalka sacuudiga weeryahanka ugu goolasha badan xulka biljamka ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay xaalad adag ku jiray ugu dambeyntiina waxaa markaasi lasoo warramayaa in kooxda manchester united aysan weli dalab rasmi ah u gudbinin subfiyaan amrabad oo u dhashay dalka morocco xidiga reer morocco oo wacdaro ka dhigay koobka adduunka ayaa ilaa iyo hadda aan si rasmi ah ula falgelin ama ula gelin tababarka kooxdiisa fiorentina iyadoo la sheegayo inuu rabo kooxda manchester united warar soo baxay ayaana waxay sheegayaan in kooxdan ay ilaa iyo hadda gudbinin dalab rasmi ah manchester ayaana lagu dhaliilayay qadkeeda dhexe inaysan bandhig fiican sameynin 2 kulan ee ugu horreysay horyaalka premier leaga inkastoo ay badiyeen kulankii kooxda wolves haddana kooxda reer england ayaa laga adkaaday kulankii ay ka hortageen kooxda tottenham waxaana markaasi bandhigooda uu aada u liitay xidigaha qadka dhexe ee kooxda united sida mason mount iyo waliba bruno fernandes maantana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa la ciyaari doonaa kooxda arsenal ayaana waxay martigelinaysaa kooxda fulham bournemouth iyo tottenham ayaa wada ciyaari doona brentford iyo crystal palacena way is arki doonaan kooxda Everton waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester United halka Brighton iyo West Hamna ay wada ciyaari doonaan dhinaca horyaalka La Ligana kooxda Cadiz iyo Almeria ayaa wada ciyaari doona Granada iyo Mallorca way isku aadan yihiin halka Sevilla ay la ciyaari doonto kooxda Verona horyaalka Serie A gana kooxda Fiorentina ayaa ku aadan aan raahday kooxda Atlanta ayaa waxay ku aadan tahay Frosione kooxda la dhahayo sidoo kalena Monza iyo Empoli ayaa isku aadan AC Milan oo kulankeedii horeeyay soo badisana Torino ayaa la ciyaari doonta halka kooxda Romana ay is arki doonaan kooxda kale ee Verona dhigistiyaal warkeeni ciyaaraha waa nageynta haddana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha kasi awala adana ya u dambeeyay idaacadeenii duhurnimo waxaana idin la socodsiinayaa aniga samakaab ah tan idaacadeena galabnimo waxaan idin kaga tageynaa sida ay nabad galiyo
Ooh.